Olwekire nekyebikula newabaayo eddoboozi ebigamba be banabaana bange abalonde bagenda kubalaga emuyagaziwunge
Ayoka, fix on Magina, real vibe.